DJ Terrots.
DJ Terrots on the decks.
DJ Terrots.
This is
Nangalia shida zangu zote nauliza kwa njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Nangalia shida zangu zote nauliza kwa njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Atatua one by one, 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 atatua one by one. Tangu ni bless the mic, but imebidi ni rudi na Mr. Magic Mike.
Bado jina ni Manoni.
Yes it is, wacha ni add that mziki bado positive eh? Na naileta, kiza baleta. Tangu five stones, baba bado naleta. Hizi shida hazijui my God is greater. Na Yesu wangu vile ana meremeta.
So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way. So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way.
Nangalia shida zangu zote nauliza kwa njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Nangalia shida zangu zote nauliza kwa njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Tuge atatua.
Ask me, I know God sits on the throne.
This is School of Scratch
DJ.
DJ
Terrots. DJ Terrots.
DJ Terrots.
I move and have my being. I have never been the same since you came my way. In you I live. I move and I have my being.
Sasa haipo, najipata na ushuku wake wepo. Ona hatendi tena miracles. Kama kwele avi wetu walipona na
one touch.
Walipona na
one touch.
Tena avi pofu wakaona na
one touch.
Wakaona na
one touch.
Ona himi ujiza sijaona in
one touch.
Misijaona in
one touch.
Mani inashuka ni naitaji
one touch.
Mini naitaji
one touch.
Nina handle na doubts kama
omasi.
Kama
omasi.
Imani najivutaka
omasi.
Mola nikumbushe
kama ninaishi bado, hiyo ni miracle. Hiyo ni miracle.
Nina marafiki bado, hiyo ni
miracle. Hiyo ni miracle.
Kama ninaishi bado, hiyo ni
miracle.
Hiyo ni miracle. Nina marafiki bado, hiyo ni
miracle.
Saka kumi na mbili is a long long time.
DJ Terrots.
Nige goza pendo lako na amini. Kwamba nitakuwa nimeponywa. Nitakuwa nimehili. Kwamba nitakuwa nimeponywa. Nitakuwa nimehili. I wanna thank you.
Terrence.
This is School of Scratch DJs.
Singing for you, not get more blessings. I'm gonna day.
Nasema baba basi tenda, opalipote nita